waxay maraysaa tirada dadka ku dhintay qaraaxyadii galinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo 32 ruux, iyadoo in ka badan 60 kalena oo dhaawacyaha ay jiifaan goobaha caafimaadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ciidamada ammaanka ayaa tan iyo markii qaraaxyadaasi ay dhaceen howlgallo waxa ay ka wadeen xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxayna sheegeen howlgalladaasi inay ku soo qabteen dad la tuhmayay in qaraaxyadaasi ay ka dambeeyeen. Guddoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin oo saxaafadda la hadlaya ayaa xaqiijiyey gacanta dowladda inay ku jiraan dad la tuhmayo inay soo abaabuleen qaraaxyada magaalada Baydhabo galinkii dambe ee shalay gelgelay.
Maanka bishaareed ee Baydhabo bishaareed dadkii ka dambeeyay qaraaxyada shalay Baydhabo ku dhigay naftii haligaha iyo dhamaantiyo in geelka ciidanka amniga galantiyo ka jiran waan insha Allah wasadan dhaqtiya badan cadaaladda lan qorsheyn doona waan wal cadaaladda qabta insha Allah lagu fudan yahay insha Allah ya rajayn insha Allah. Dadkii oo ka dambeeyay qaraaxyada shalay ka dhigay magaalada Baydhabo dadkii ha abaabulay dadkii agaasin dadkii askiridi kulimay boqantada dowladda ka jiran ilaa yomay buu leh qof wada dunta dalahay.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay shabaab inay u taagan yihiin inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed, isagoona dadka Koonfur Galbeed ugu baaqay inay meel uga soo jeestaan sidii shabaab loola dagaalami lahaa.
Ra-iisulhay-ado amniga la shaqeynayo silin nabadda haddii kale una dhow muqaayado niigeedahaan sido war muqaayad dad fadhiya masaakiina meel ku dilay iyo dowlad ahaan haddii alankii dowladdiisina meel ku dilay kaas marka lan saase inay qabeel la kuwa dhabo ama Soomaalina ma leen aragga ma ah marka weel lana dadkiyo ah dad cadow ee waaye lan kastin medicine sara saas dartii shacabka iyo ciidanka iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waliba lana isku meel hona ku jeesaday meel alla meelo kala hal sheegoy haddii ogaadaan inay la sheego wala subi fara.
Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu sidoo kale sheegay inay ku dadaali doonaan dhaawacyada halista ee aan Baydhabo wax looga qaban karin in loo qaado meelo kale si loogu soo daweeyo.
Dadaala doonana maamul ahaan dhaawaca dadka karin nabadda dowladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo shacabka la kaalmaysan Soomaaliyeed wal qaadi doona insha Allah.
Magaalada Baydhabo weli waxaa gaabisaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka gaadiidka iyadoo ciidankana ay weli wadaan howlgallo shabaab ka dhan ah. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.